Never the phone.
Kweli ananikosha, ananikosha jirani ananikosha, ananisuza kumoyo ananikosha, ananikosha jirani ananikosha, ananisuza kumoyo.
Mama, tena
una jirani yangu ananipa furaha, nikwambie
akitoka bafuni yanapenda sugogoga, minapenda kuyatazama maboga maboga, natikisa moja moja maboga. Amevaa kanga moja basi kumbe anatari bwana, anatari uyu jirani, anatari bwana, anatari.
Hizi jirani umetoka Masaki ama Usabe, we ni mzungu, ukiombwa kitu wala mkatai.
Basi twende mwanaume,
hey!
Niseme siseme mwanaume,
hey!
Niseme siseme jirani ameamia na sabufa, kila jioni tunaruka nisha weka pamba kwa jirani sisiki, nisha weka pamba kwa jirani sisiki, etoka kamia kaniunganisha wifi. Jirani yangu wakiyama na mimi ninaama nae,
jirani yangu wakiyama
na mimi ninaama nae. Wakiukweli ananikosha, ananikosha jirani ananikosha, ananisuza kumoyo ananikosha, ananikosha jirani ananikosha, ananisuza kumoyo.
Tena
umo umo, nasema kwa ruza chini mwanangu nisikie kwa kwaru, nataka nisikie kwa ruza chini, nataka nisikie kwa kwaru, nataka nisikie kwa mwanangu, nisikie 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 kwa nisikie 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 kwa umo umo. Na unabweka tena Aisha boy Makizube, you papa kichu bro kia wachungaji pita huko wasani kumevofu mtoto wa mafia kutu pisi wewe Uncle Abbas.
Tende
na tumbo tumbo mchoyo, wasabi mzawa wa kijanja viwawa.